This is Tim Mystery, say, with your boy, Kavo Mystery. And I'm joined on the throne with my boy, Bobby Shea, and my boy, Chizzy Flaniapa. Wap Jua Vizuri, tell him so. Oh yeah, Gaza.
Umemaliza, mpaka nashindwa na kusema. Umemaliza, vile unakaa, nemuona nyaa. Umemaliza, shida.
Most deaf, who them a many murder? Take ups your mind, Chiromo, I'm a matter. Kavo Mystery got the vibe for this mama. Nani dem shwari, I'm a Bobby, we unaonaje.
Manzi wa kistaarabu, ametulia na tabia nzuri ajabu. Sina sababu ya kutengana na yeye. Hadi tuwe nyanya na babu. Hadi watu weke ndani ya rikabu. Mina wrestle na hii hustle na muscle. Angalau ni muweke kwenye castle.
True that, sinapenda madem. Hata kani dem wa game. Yeni dem wa man. Yeni dem ame come. Dem ame stand. Geo sami umbika. Cleopatra figure.
Umemaliza, mpaka na shimbo la kusema. Umemaliza, vile unika, dem unanya. Umemaliza, shit that you never wanna leave.
Anafika muenda nika huwa amangi. Nda mpele kadina, ni mchapi yetu vina. Aliniambia anaitwa Christina, sijui ni Amina.
Of course, yesi dema tasengenya. Grown up, mama akuman kasemenya. Yeni 5-star, ka hotel ya Serena. Yaps dap triggers ina come through tena. Chip thrills, fix drills, dema koma twilights. High heels, drop bags, high roller swagger. Men I really want her, fix her on my number. She's the type of chick you take her home and you slumber.
Rangi ya lami na vako za kilami. Mi uisha kama chilnami. Tusafiri kamzigo na transami. Ama niaje mami. Mtoi, mtoi.
Umemaliza, mpaka na shimbo la kusema. Umemaliza, vile unika, demu unanya. Umemaliza, shit that you never wanna leave. Never wanna leave. Diva, kweli umeiva. Nimekuzimia, wewe ni waku. Maisha, how diva. Umenimaliza, mpaka na shimbo la kusema. Umenimaliza,
vile unika, unanya.
Umenimaliza,
shit that you never wanna leave.
Umenimada mama, umenimada mama, umenimada, umetumada mama. Mina Kavo, umetumada jo, na umeiva, ka food juu ya meza.
What?